chi ke wantega. Oba kama suchi baby ke wantega. Ira miru njichi diya be wankola. Nali pulu sani ya diya kwe wambega. I dedicate this one. Katu yunge mitima. Katu wanye batu menye mitima pana. Onjaga la chivaluma. Sikola mweso vi. Nechawa. Tokola mweso vi. Nochawa. Funa meseji. Oja. Tokola mweso vi. Only sniper sharp shooter. Kukuba kuba target is over. Only sniper sharp shooter. Kukuba kuba target is over. Kukuba kuba target is over. Only sniper sharp shooter. Kukuba kuba target is over. Baby want me a petty. Wubata kuza kumulembe kwa petty. Walinya classy ori ready. Okuchaka lida kumo before vye pay. Party zitegekewe mchechosi. Wubata zirete event kisi. Love tujiteke kurotation. Kampala everybody mention this. Sikola mweso vi. Nchawa, tokola mweso vi. Nochawa, funa meseji. Oja, tokola mweso vi. Only sniper sharp shooter. Kukuba kuba target is over. Only sniper sharp shooter. Kukuba kuba target is over. Only sniper sharp shooter. Kukuba kuba target is over. Only sniper sharp shooter. Kukuba kuba target is over. Tami ya beti Mubata kuza kumulembe kwa beti Walinya klasi ori ready. Okuchaka lida kumo before vye pay. Party zitegekewe mchechosi. Oba tuzirete event kisi. Labo tujiteke kurotation. Kampala everybody mention this. Only sniper sharp shooter. Kukuba kuba target is over.